mpuliriza mwasuze otya era mwasuze mutya ewamu mwenna. Amanya nze mpiima Jason okwanjula program. Program The Inside Story. Mpale FM 17.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Era nga nze mpiima Jason omwanjuzi. Mu studio ndimu ne Kalule Sulaiman. Era ng'ewamu nze okuweza program nze mpiima Jason ne munnaye Kalule Sulaiman agenda okwongerayo gye bujja. Era nga omutwe gwe tukulembeza saawa zino kansooke nkuwe updates munnaffe Kalule Sulaiman akwongereyo. Lunaku lwa kumakya lwa mukaaga kudde bwa kumakya wasuze otya. Ezimu ku updates zetugenda okukuwa zitugenda okwogerako munnaffe zagenda okwogerako emmaaso awo mwe muli Bashar Assad ayogedde. Warusha naye awembudde. Irani, Iraq, ne ballistic missile. Awamu sigadde mpiima Jason program The Inside Story. Era kankulinze munnange akongere Kalule Sulaiman. Oyongere okutyuninga tovaako.
Bwetukedde bwetutyo olunaku olwaleero wano ku 10.7 Pala FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Nyongedde nange okubanga nega takuba nange abakwanirizaako olunaku olwaleero n'ekiramuso nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wasuze otya muna Uganda kyonna kyekiri ansa eyinza okuba bulungi ansa eyinza okuba nga si bulungi naye binatwongera okujjukira nti Mukama Katonda ye nanyini kubanga bwatyo yateekateeka ensi eno naffe obulamu bwaffe yagenda maaso n'okuba nti abufuga n'atuwa oda iyi kikino sokoleke tingamba